And you're not your money off of war. Life now you're pity off. Make a fell my do is a new year. Vita banga me could do what you like here. Man, you're not your money off of war. Life now you're pity off. Make a fell my do is a new year. Vita banga me could do what you
like here. Last year, kid. Cha mama mjamzito mganga mzalishi mpaka toa kitu kidogo kuongoza serikali so wanja wa utani amkeni shitukeni viongozi wa jamii na kuja kuomba kura na sera nzuri mdomoni tukisha wachagua mtupite na thamani ya kibidi mtu anakufa mnajifanya muoni kifkazamu ya vitambi na zano utakuwa makini na shota kidole siogopi weni nani kuongea ukweli ya kunigari kitu mdomoni sicho mtukia mgade kwa konesha uliteni na kutukia wewe unaeficha makucha kipaji nacho na baraka za mama Mungu akulinde pema milele daima nafanya makubwa masnitch wanabana na imani nda watawala kama Barack Obama Maskini anaibiwa, tajiri anaongezewa na tajiri ndiye anapewa maskini atajijua samani ya haki imezidiwa tunafanga na maskini na jela ni kama pete na chanda aliyeibiwa ndo ndiye kalala mimba na aliyeiba yuko mtana na dunda usikate tamaa kwa kuwa umetupwa jela wejifunze utatoka kishujaa kama Mandela anetongoza kwa uongo ndo ndiye anekubaliwa kuongea ukweli ndo mwanzo wa kuchukiwa wapo walonchukia hata kama sijazaliwa walomshauri mama mimba yangu kuitoa nimeshawasamehe wote walonikosea sina kinyongo na mtu baraka na waombea baada madaktari wamesomea tu kuua hawajui kutibu hata ugonjwa wa mafua wanachokijua ni mimba kuzitoa ni nani atatutibu na nani atatuokoa wana vyeti feki sio vyeti maalum wananuka harufu ya damu anaficha tu kwa perfume shule na elimu nao ibilisi amewatawala paka elimu yetu amefanya kuwa biashara utashia uniform kama kwenu hakuna hela hata ukipata diplomi upati kazi msela
Many